Ahate, Yesu Kristo yatwigishaga iki?
Aha rero, Yesu Kristo yigishaga yuko yateye imbuto nziza ariryo jambo. Ariko kandi umwanzi na Satani araza atera urukungu nk'uko mubizi neza amakorwa y'umwanzi. Isarura rero rizabaho umwami wacu Yesu Kristo agarutse guca urubanza. Nuko Yesu Kristo aravuga ati, umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe, babajugunye mu itanura ry'umuriro, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Icyo gihe abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa Se. Mwene Data se, imperuka niza uzaba urukungu ruzahambirwa rukajya gutwikwa, nangu uzaba za mbuto nziza zizasarurwa zigatwarwa mu ijuru. Ngaho tujye ku gishushanyo cya karindwi. Yesu Kristo akunda abana cyane. Umunsi umwe hari abategarugori bazanye abana babo babashyira Yesu Kristo kugira ngo bahe umugisha. Nuko abigishwa babonye abategarugori bashaka kugira ngo babirukane. Babonye yuko abaje kuzana undi mutwaro Yesu Kristo. Nuko Yesu Kristo abonye abigishwa bakora ibi arabahagarika abavuze ati, nimureke abana banzeho. Nuko azana umwana muto amushyira hagati yabo aravuga ati, nimudahinduka ngo muse n'abo bana, ubwami bw'ijuru si ubwanyu. Nuko umunsi umwe abigishwa Yesu baramubaza ati, muri twebwe ninde uzaba umutware w'abandi mu bwami bw'ijuru? Nuko arabasubiza ati, uzaba ikirenga icyamamare mu bwami bw'ijuru n'uzitwara akicisha bugufi nk'abo bana murora. Ati kandi uwakira umwana nk'uyu mu izina ryanjye abanyakiri. Ntitugomba gutekereza ngo turi bakuru turi ibitangaza ngo tubone yuko no mu ijuru ariko bizamera. Niba ushaka kuzaba igitangaza mu bwami bw'ijuru ugomba kuba nk'abana bato. Uzi neza uko abana bubaha bakicisha bugufi imbere y'ababyeyi babo, bagira kwizera kurenze byose mu byo babwiwe byose, kandi rero bemera amagambo y'ababyeyi babo ko ari ay'ukuri. Uwiteka arashaka kugira ngo tumwubahe twicishe bugufi nk'uko abana buba. Nyuma rero iyo dushidikanyije nangwa tukagira gukekeranya mu by'ijambo ry'Uwiteka n'inyigisho ze ntabwo tuzazemera. Yesu Kristo yakundaga abana kandi akabareberera. Atubwira yuko neza ngo niturebera abana tuzaba tumukunda. Ariko kandi iyo tuyoboye abana mu nzira zitari nziza Uwiteka ntabwo bizamushimisha. Mwene Data rero witware umenye neza yuko ugomba kuyobora abana mu nzira z'Uwiteka. Tujye ku gishushanyo cya munani. Igihe kimwe hari umushumba w'intama wari ufite intama imwe. Nuko umunsi umwe intama imwe irabura.
Ubwo se muratekereza ko uwo mugabo wabuze intama imwe yabigize ate?
Uko yabigenje rero yaretse za zindi 99 aragenda ajya gushaka imwe yabuze. Nuko ashaka hose arahamagara. Nuko hashize umwanya munini ajya kubona abona ya ntama yari yabuze. Njyewe muri iki gishushanyo murirebera neza, umushumba w'intama yabonye ya ntama yabuze ayikurura kugira ngo imwegere. Nuko amaze kubona ya ntama yabuze arishima cyane ati, biramushimisha cyane ko abonye intama imwe kuruta za zindi 99 yasize inyuma. Nuko atwara ntama yari yabuze ahamagara inshuti ze zose ati, nimuze twishime tugire ibirori kuko nabonye intama yanjye.
Mwene Data, si ubwo uzi ko ahangaha twakwigamo ikintu kinini cyane? Mbehe, uribaza yuko umwungeri w'intama ari nde?
Nta wundi ni Yesu Kristo.
Ninde se ntama yabuze?
Buri wese udakurikira umwungeri mwiza ni intama yabuze. Uwiteka tubwira neza yuko ngo atifuza kubona uwo ari we wese yorama. Bene Data rero, muri iyi si hari benshi basa n'intama yari yabuze. Yenda ni wowe, nangwa ni inshuti yawe, nangwa ni umuvandimwe wawe. Tugomba rero kubashaka tukabagezaho ubutumwa bwiza bw'agakiza. Muri uburyo rero bazabona umwanya wo kuza kuri Yesu Kristo babona ubugingo bushya. Biya kugishanya cyakene. Umunsi umwe Petero yaraje abaza Yesu Kristo ati "Data, ni inshuro zingahe nababarira unkoshereje?" Nuko Yesu Kristo abwira Petero, umwami wahoraga arora ku mwenda w'umugaragu we. Nuko umunsi umwe ngo umwami ahamagara umugaragu w'umwari ufite umwenda munini cyane, aramubwira ati "Ugomba kumpa amafaranga yanjye nona." Nuko umugaragu we yikubita hasi aramubwira ati "Mwami, mwami, mbabarira, nzashaka amafaranga yo nkwishyura." Nuko umwami yumva arababaye aramubabariye, aramubwira ati "Umwenda wawe ndawibagiwe, igendere." Nuko umugaragu aragenda abona umugaragu w'umwami wundi. Nuko umugaragu wari wababariwe n'umwami ahura na mugenzi we wundi wari umufitiye umwenda. Wari umwenda muto cyane, aramufata atangira kumuniga. Aramubwira ati "Nyishyura amafaranga yanjye nonaha nona." Nuko mugenzi we arimo gutaka ati "Babarira, ndakwishyura, babarira." Nuko yanga kumubabarira, aragenda amushyira mu munyururu, aramubwira ati "Kugeza igihe uzanyishyurira nibwo uzavamo." Hari abantu bandi barimo kubibona, babona ububi bw'uwo mugaragu. Nuko inkuru igeze ku mwami, yibutse yuko yamubabariye akaba yakoze mu marorerwa, arababara cyane amutumaho. Nuko abwira umugaragu ati "Niko wankoze ibibi, narakubabariye na umwenda wari ufitiye ungana munini cyane, none kandi ibyo wakoze ni ibi? Ni mpamvu ki utababariye mugenzi we nk'uko nakubabariye? None nawe genda ujye mu gihome."